kia katoa ana maka waka ana mahare mahare mai kene kene ngā tuku 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 ngā t